Binene nyo, my friend. Okusinga kucholaba kumomoyo. Oh oh, kubanga byana tero kola. Binene. Oh oh, oyo byana tero kola. Binene. Ibyo byolaba ko kituza, kituza. Waliwe bikulu byotandalaba. Mukama byatese tesokola. Watandika mukama maliriza wakula oke wabagalawo ogw'omuyaga gulaba ddala amaziga ge wakabali kali kabonero nkeryo ddala ennaku eyakusisinkana kali kabonero nkeryo ddala ojjukira we wakabali kali kabonero nkeryo ddala. Tokia kwa mmanyi kubanga gwa senza wa mmanyi yakumala ko mubuli mbera kwekiriza ntyo yo wa mmanyi ke wali mbera sukulu wali nera ke wali mbera enzo kunyiza wali
kusaba to kwa mmanyi
yanatero kola inini atabirika muganda ngane
Yeah.